Kalandanya Music.
Remember where you got it from. Sambian Music Promise. Don't see old. Money king, money king, money king. Yeah.
Nangare mumenzi. Na bota inagaza patokoto wa mumenzi. Naka mungeli bambari. Sunga nipoke nikanga sini kwa tila mbari. Baby.
Niwe wine na le pepe lapo. Niwe wine shale lali lapo. Niwe wine. Niwe nale tontonka nyapo. Niwe wine nale landa po. Niwe wine nale shivika po. Niwe wine nale kucha po. Niwe nale sambila po.
Nilipe chuma bati we wanifome. Na pesa kamgeli na londora. Ako karisi potabe. Ako keze na londora.
Promotions.